الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala uyu Allah tabaraka wa ta'ala yatutonda natuteeka mu nsi muno ng'ayina ensonga lwaki atutonze ensi eno gye twajjamu tetwajjamu kukolera muffe bye twagala wabula tulina okubeera mu nsi muno nga tulina okugoberera enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekateeka ng'agiyisa mu busiraamu Omuntu oyo yenna n'ayimirizaawo enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi agenda kufuna emirembe ne ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu bantu abagenda okwesiima naye anaagayaala muno mu nsi n'atwalirizibwa obulamu obw'ensi ensojja gibeeramu mu kaseera kazibu ate ne mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ogenda kubeera mu kaseera kazibu tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abagoberera enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala nga terina walala wonna weeri okujjako eri mu busiraamu mukka tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga sokusasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama baganda be kye tugenda okwejjukanyako olwaleero insha Allah kikwatagana na bulamu bwa nsi abaana adamu bali mu nsi muno duniya batutte Oyina omulaba ng'ali ku nsi aginoonya ng'enkoko etakula mu ssanja mbw'enoonyaamu empiso gye yasuula mwanadamu n'ava ku akhira n'ava ku nteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala nga y'ali ku nsi yokka n'omugandi munnaye munagandi mulina amaanyi ababeerako ne mu muzikiti bannange nze mbewuunya n'ogenda ku muzikiti olw'emulimu bodda ng'abantu bagenza abaguzi ne bw'onoobeerawo ng'obateese nga Allah teyabateesete sente babo era tebajja kugulako niyo buze obulamu obw'ensi butugayaazizza nnyo 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 ne twerabira ekyatuleeta mu nsi muno ne twerabira abavudde mu nsi tosobola nakubako ku bifaananyi abantu abaali mu nsi nga beetuusako buli kintu kyonna Allah tabaraka wa taala n'abatwala kyobala abasiraamu abamu bw'agenda okuziika agamba nti aa nti oyo yalagajjadde twamugamba bugayaavubwe omala n'agenda okuziika n'avaayo natukira ku bbukya y'ennyama n'aga nti omwana alese emaali subhanallah eri ennyumba gy'alese ennyumba eziri awaka nti emira kiro satu ez'ennyama ngene neeriire ng'alinga agamba nti yafudde yaganye kulya nnyama n'afa ntiye bw'anaatemesa ennyama awangaale ku nsi bw'oba oziisa omuntu tegeeramu bulamu bwa nsi musiraamu tegeeramu dduniya nti eno y'ensi etutawaanya bw'eti bw'eti bw'efaanana omwana adamu agiresi motoka epakinzaawo motoka epakinze ennyumba eryawo tumufulumizaamu nga tasobola gamba nti kakomewo alina kye yeerabidde n'ekyo basiraamu tebutugayaaza obulamu bw'ensi Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira ku bulamu obw'ensi mu suratu hudu aya 14 ne aya y'15 Allah agamba subhanahu wa ta'ala man kana yuridu hayata dunya wa zinataha omuntu yenna anaabeera ng'ayagala nnyo obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda byayo omuntu yenna anaabeera ng'ayagala nnyo obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda byayo soka tuyimirireko awo katono Allah agambye obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda abatu kulembera abalongofu bwe yasabanga Allah okumuwa obuwangazi yatekangawo kyakhira Allah wange n'amala mpangazaayo emyezi ebiri ejjusu zino zenkutte nga nyongerako eyokuna Allah nkusaba ompangazeeyo emyezi ebiri omuzikiti gwe bazimba ekaddugala nteekeko ku matafaali Allah nkusaba ompangazeeyo emyezi ebiri be baanazimba essomero ly'egindi nange mbeko kye mpaayo Allah nkusaba ompangazeeyo jihadi eno sibadde emuntalo lw'ebbadiri Allah kweta jihadi yonna n'ompangaza nja kulaga kye ŋŋenda okukola nga ntaasa obusiraamu buli lwe yasabanga obuwangazi ng'ateekawo kyakhira naye ffe tuli mu dduniya twagala bulamu bwa nsi na byakwewunda Allah nsaba mpangazeeyo ntuke ku World Cup eno TV gyennyina ngiggyewo nguleyo ennene Allah nsaba mpangazeeyo emyezi ebiri eno cyborg ngiggyewo ngule gye nalabye wasula Allah nsaba mpangazeeyo emyezi ebiri langi eri ku nnyumba ekaddiye nsigeko endala gwe buli lw'osaba Allah okuwa obuwangazi oteekawo kyakwewunda kya dduniya omuntu anaabeera ng'ayagala nnyo obulamu obw'ensi n'abeera ng'ayagala n'ebyokwewunda eby'ensi muno byokka nga bayagala nuwaffi ilayhim amaluhum fiiha abantu abo tubalongooseza emirimu gyabwe mu nsi ebbanga ly'omala ng'oyagala nnyo obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda by'ensi Allah gambye akuwa buli kimu kyobala musiraamu sibagamba nti okuvuga emmotoka ennungi kikyamu sibagamba nti okusula mu nnyumba ennungi kikyamu naye Allah bw'omulaba nga agondeza ennyo edduniya n'obeera nga tofunye kunyigirizibwa kwonna mu dduniya akhira eyinza okubeera embi akhira eyinza okubeerera embi n'olwekyo saba Allah kyobula tusaba edduwa rabbana atina fi dduniya hasanata wa fi l akhirati hasanata ayi Allah tukusaba ku nsi kuno otuwe obutebenkevu tusobole okukola emirimu egya ibaada nga tewali kitutawaanya ne ku lunaku lw'enkomerero Allah tukusaba otuwe obutebenkevu nga tuli mu jjana waqina adhaba nnaari Allah tukusaba otutaase ebikemo entiisa ey'omuliro lwaki bakadde bange ensi bw'ebanga ekutereredde nnyo eyinza n'okujja ku ibaada n'ekujja ku ibaada eduniya bw'enyuma ibaada ogivaako Allah agambye nti akulongooseza emirimu gyo mu nsi muno ne bw'osuubula amayinja ojja kufuna sente ne bw'onoosuubula obusonko ogenda kugula korona ne bw'onoosuubula amakovu ogenda gaggawala waliwo omusajja ano ku mulembe gwa Amin yatwalanga ttaka Kenya ng'atikka tuleera benzi 16-24 tuleera 3 ng'atwala ttaka ttaka nga lyateekamu oba lyalagangawa oba yalitwalanga oba zinalowoozaamu ne ngando bazaali nga mwanyi nga tugamba ntwala ttaka naye yagaggawala n'abeera bifeekera mu Kampala n'olwekyo bw'oyagala ennyo obulamu obw'ensi Allah agambye subhana wa ta'ala ajja kulongooseza emirimu gyo muno mu nsi abaagala obulamu obw'ensi Allah wahumu fiiha la yubkhasuna abantu abo mu nsi muno abaagala obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda tebagenda kuseerebwa Allah tagenda kuseera edduniya ojja kugikwata ogikkute olubuto luveeyo otakule kundi otambule wenna nga weeyagala naye manya nti Allah takujja kuseera mu nsi muno aye ddako Allah agamba subhana wa ta'ala agamba Allah nti abonna ensi Allah baakuwa ensi ulaika alladhina abonno beebo laisa lahum fi lakhirati illa nnaaru tebalina kye bagenda kufuna ku lunaku lwa nkomerero okugyako omuliro Allah bawadde ebyokwewunda by'edduniya tebalina kye bagenda kufuna ku lunaku lwa nkomerero okugyako omuliro ayu Huzaifa bni Yamani radiallahu anhu waliwo aya mu suratu Alhaqa essuula eyo bwe yakka yalimu aya ezigamba nti omuntu agenda kulajana ku lunaku lw'enkomerero ma aghana anni maaliya haraka anni surutaaniya Huzaifa n'agamba nti waliyo kulajana mu maaso ga Allah ma aghana anni maaliya emaali yange terina kyengasizza haraka anni surutaaniya ebitiibwa bye nanoonyanga mu nsi bimaze okunzikiriza siina kyenfunye wa Allah subhana wa ta'ala Huzaifa yasaba Allah n'amugamba nti ya rabbi Allah wange nkusaba ompangaze ku nsi kuno nga ndi mwavu okusinga lw'onampangaza nga ndi mugagga mbeere mbagenda okukaaba ku lunaku lw'enkomerero Allah wange nkusaba ompangaze nga ndi wa wansi okusinga lw'onompa ebitiibwa mu maaso go ku lunaku lw'enkomerero mbeere nga nkaaba Allah wange njagala nnyo okufiira fi jihadi fi sabirika njagala nnyo okufiira mu jihadi nga ndi mu kkubo lyo okusinga lw'embeera ku nsi nga ndyabuli mmere ndi mu nsi neeyagala tebaali basiru baina magezi bama nye dunia teri mukantu ne basaba Allah barongo seza akhira Allah gandhi bwa kuwobula mu bwensi nebyokwe unda no bifuna olunaku lw'enkomerera abantu tebalina kye bagenda kufuna wa Allah subhanahu wa ta'ala illa naru okujja ko muliro wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'maluna Allah agamba bigenda kubononekera byonna bye bakunganya mu nsi era bigenda kubafa byonna bye balinga bakola Musilamu Allah agandi bigenda kubononekera bye bakunganya mu nsi teri muntu agenda kufa musilamu ne bakutungira sanda nga batunga mpapula za sente ndia zaidi yabadde mugagga nti esande ya sose bagitunze mu mitwale 5-5 esande yokubiri nti bagitunze mu mitwale 2-2 esande yokusatu bagitunze mu mutwalo mutwalo ne Uganda ebasiba n'abaana bennyini ngofudde tebakkiriza muzeyi bafudde sende zonna bazikola mu sanda wamaseeka tweyirimu bwino yo gyali tetunagabana ki ye duniya musilamu tolina kyogenda kujja mu nsi muno ku bintu byonna biwakuŋŋaanya n'ebiwali okola byonna mu nsi bigenda kukufa kankuba ekyokulabirako omusajja ayinza okuba ng'ayina ennyumba french kati mabaati ga maruuni eriko eggalagi bbiri eriko ekikomera kuliko n'ebitaala kuliko ne seŋŋenge ono abeerako amasannyalaze maiti nebeera mu ddiiro baseeka ne bajja ne bagamba tunaalizeewa nti ate wano tuvaawo tunaalize wano baba bagenda okunaza namwandu najja seeka mwagala kwonoona wano haji yafudde buli kimu kyonooneke temwonoona wano banee temwonoonawo ne bakuteeka mu mukeeka ne bakutwala mu dayiningi hajja kinaatuuka zino tairo ze yazigula South Africa temwonoona wano mpozi mugende mwonoona eggalagi mpozi mugende mwonoone mu ggalagi eyo duniya ennyumba gy'obadde okubirako omuntu oluyinga ayingidde ng'ayina engatto banoonya bakunaaliza tokyayina parking tolina kyogenda kujja mu nsi mu byonna biwakuŋŋaanya omuntu ayina ikazi z'ettaka olina yika nkaaga olina yika nsanvu bakusimira ekinnya ne buyonda tayina wadde disimolo y'ettaka basima akatikamu bubiri busatu buna buli mwana adamu eyajja mu nsi muno Allah yamuwa ettaka obutikamu bubiri busatu buna ne bagandi ero ly'ettaka lyo Allah liyakuwa mu nsi muno lyolina okugabanamu tebasobola kusima kabuli nga yenkana masigidi enu era abaana bagandi seeka ti tata bamuziise mu kibanja kiramba kati ffe tunaagabanawa eyo si isiraafu seeka ko sikudiibuuda abaana bo bennyini b'ozaala ate omwana akaba atunulira tivi dadi atuleseewo atulese tuli baana bato dadi agenze atunulira tivi agandi singa nze njigabanye ebirowoozo biri mu poloti ye najja nankumbi agitunda agende ku kyeye Canada ebirowoozo biri mu kamotoka singa nze nkagabanye nenkatunda neŋŋenda era nani nenkola emmaali yakutawaanya buli muntu apulaninga kujja mu kike Allah agani bigenda kubononekera byonna bye baakuŋŋaanya ate bigenda kubafa byonna bye baalinga bakola musiraamu omuntu bw'afa n'abeera ng'engalo zino zefunyizza tubugumya amazzi agookya ne tufunayo ebisaaniiko by'emmere oba ebigoye ebiziina ebikadde ne tunyiga engalo zino mpola mpola tuzanjuluze tulabe kiki kyobba mu duniya okwatiddemu mpiso okwatiddemu pesa lya ssaati okwatiddemu kaataanu k'otwala tulina kukwaza musiraamu ogenda nga bwe wajja bwereere nessanda mutukuteeka suuka ssatu tusonda nsonde musiraamu ogenda olebera double bed mazongoto esigala mu nnyumba bulangiti ey'omukiveera esigala mu nnyumba ate simu zino zinokiyezin ezikuba firimu tujja gigabana ofiiddemu akisidenti ofiiddemu akisidenti mu katonga bano abamumba amatafaali teri mwana agenda gabana simu zonna beetikka netike musiraamu edduniya ogiggyemu ki ne tukuteeka mu lahadi mu kabuli tusima mwana adaane yenkana shibura luta luta lumu mwe tukugalamiza eyo edduniya siramu bigenda kubafa byonna bye baalinga bakola bigenda kubononekera byonna bye baakuŋŋaanyanga mu nsi muno ng'abantu bagabana bugabanyi n'olwekyo musiraamu tebukugayaaza obulamu obw'ensi allahu subhanahu wa ta'ala bwe yali alagira omubaka muhammadi sallama abeere ng'atubuulira ku bulamu obw'ensi allah agamba subhanahu wa ta'ala mu suratu alkahafi aya 45 Allah alagira nabi sallallahu alayhi wasallam namugamba wadhuru lahum mathala hayati dunya bakubire ku kifaananyi eky'obulamu obw'ensi. Kama anzalnahu minas samaa, Allah yagamba nti obulamu buno obw'ensi bulinga kire kya nkuba. Enkuba bw'etonnya n'efukumuka, musiraamu, ng'eyatonnya eggulo ku ssaawa kumi mwaziina, ne musoma edduwa, subhanallah tufudde, tegabeera amataba, tewawera ssaawa bbiri nga muli mu luggya mutambula. Ekire ky'enkuba okirabye kibadde ky'amaanyi, nga muli mujja mufungiza ngoye mutambula. Naawe otiba weeyagala, bujja kukyenkyanga okedde ng'ekire ky'enkuba. Ng'ogalamidde awo munyeera akutambulako n'atuuka ku mumwa, tosobola kumugobesa lulimi. Eno bijiko babitwala maseffuliya bagayisaawo, butabo bwa banka bubuze, avuga boda boda abuliddeyo, avuga special takomyewo, edduniya bintu babigabanye. Obulamu obw'ensi bulinga kire kyankuba. Musiraamu ojja kukya ogalamiraawo nga bakusalirawo obusalizi, wakuziika kumi, wakuziika munaana, wakuziika ssaawa mmeka. Allah agamba nti obulamu obw'ensi bulinga kire kyankuba. Allah agamba nti tukissa, fa akhbata bihi nabatul ardi, enkuba bw'etonnya tugigatta mu ttaka ne tumezesaamu ebimera. Ebimera ebyo musiraamu mwe temuli balimi ndowooza, naye bw'ogendako sayidi ye ekyannamuyonjo n'ogendako sayidi yeyoyo gye balima eyo mu ekibogo eyo, omuntu ayina ennimiro ya kasooli erinnya olusozi n'ekkirira mu kiwonvu n'eddamu n'erinnya olusozi olulala, naye kasooli ebwe omutunuulira bw'oti toyagala kusanga nga waliwo yaliisizzaamu ente. Era ogenda kwero si n'omuwaabira n'atanga emitwalo makumi abiri, emisooli nga kumi na mukaaga. Kati Allah akuyise nti otiba, olingo ebirime, otiba bulungi ng'emino gy'akasooli egigenda okuweeka, ng'ebijanjaalo ebikubye ekimuli, ng'omumwanyi ogumulisizza. Ne Allah yakugamba nti ebimera ebyo by'olaba by'oyagala ennyo, kasooli ogw'otayagala nte zimukwateko, toyinza kukulamu musooli n'ogusuula wali. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala, fa asbaha hashima tadhruhu riyaha, bikeesa ku makya ng'ebimera bifuuse ebisusunku ebitwalibwa kibuyaga. Kasooli gw'oba tetoyagala kukula mu nnimiro, gwe kennyini gw'omukuulamu n'omuteeka ku bbali n'okoleeza akabiriiti. Ebijanjaalo obikuba n'oggyamu empeke n'obikoleeza nebyaka, bifuuse ebisusunku ebitwalibwa kibuyaga, bujja kukyenkya mu siraamu buyondo ng'oli bisusunku kibuyaga yatwala. Tumuziika eddi nti leero egunta ndaba kujja sekaguni ti busiraamu tebukke, seeka aziikibwe. Ne babanga bagenda kulekera Hajati ng'abadde akwagala nnyo wakamuwasa mugole emyezi egi, ne bagamba Hajati nti seeka tumulekeko mu nnyumba ennaku bbiri tukomewo tuziike, nga nti temundekera bisusunku, sikyayagala bisusunku, empeke yavuddemu Allah yagitutte. Roho empeke Allah yagitutte, n'afuuse bisusunku. Mufunewe musima, mufunewe musima wemumuteeka, naawe ofuuse ebisusunku ebitwalibwa kibuyaga. Obagamba muntwale muntwale nti omanyi nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama nti omufu bw'abeeranga mukozi wa mirimu mirungi abalaajanira mumutwale mumuziike, bw'aba wa mirimu mibi agamba muntwala wa, temuntwala, muntwala wa, akaba bukabi. Noolwekyo gwe tugga nti oli wa kumi kubanga oli bisusunku, kibuyaga yakutwala, tosobola kwesalirawo. Allah amalirizanga agamba subhanahu wa ta'ala, wa kana Allahu ala kulli shay muqtadira, Allah yavaddana dda, nga buli kintu kyonna kiyinako kugera kwakyo. Allah yavaddana dda, nga buli kintu kyonna akiyinako okugera kwakyo. Omuntu bw'abanga Allah asazeewo okukutwala, temwebuuzanga ekisa omuntu. Nenaga nti seeka afudde nti afudde ki? Kyekimuse, kyekimuse, okinoonyaawo kikwate. Obulamu obw'ensi temuli, wama hayatu dunya illa mataul ghurur, obulamu buno obw'ensi bwakiyita mu luggya. Singa pikipiki ekukuba n'ekubira eyo emutundwe, tugenda wano kalwalirako okumpi, ne bakuteekako obupamba, ne bakuteekako obutinkicya, naye ng'ogenda kutungibwa, ogende mu ddwaliro eddene. Ke kabayita mataul ghurur, kantu kaseera katono nnyo. Obulamu obw'ensi siraamu, obulamu obw'ensi ensi tujja kugirekawo. Kamba wekyo okulabirako edduniya gye tulimu, mwadduka kulire empaka zino ez'okudduka nga muyina obuti waliwo gurupu esooka edduka n'etwala akati n'ekakwasa gurupu eyoku